T-Baggy.
The Danger Zone Sound.
No more shit. Music Jack. Broken new Emmy. Back to the way.
Companies. Toyota Ganda. Every day I'm a Enza. Manje kuzimvila. Atini gaina manifesto. Manje ababa tupini. Basa kila waga ina mapini. Uza zita ira chantawi. Akufuwa ya febo iwe chola. Love kuri ibeza kila chapenda lama iwe. Ivi vachikoni viza kuzi ya urilache. Ah, kila cha bendala maiwe. Ivi vachikoni viza kuzi ya urilache.
Aba kuchini boy. Namaste. Lafuta kuri kabaseka wa mutupin. Ukadilanga lupi ya you pump in. Gai mula vukelo ni sharimu aso. Njupushe chawi ni shevadi ya kaso. Wagelo wense vale pepeke fiola. Ulichipuwa fengo le fiola. Wagai vala pwela fukunyula beauty. Special inga kamoneka cutie. Tupa kikuri wenesha woya rifuile. Bachalo kuichef ya ufuile. Ya Mandela ndakufe mukadila come down. Ala mukasumwe special ya baba mutown.
Love kuri beza kila chapenda lama iwe. Ivi vachikoni viza kuzi ya urilache. Love kuri beza kila chapenda lama iwe. Ivi vachikoni viza kuzi ya urilache. Unse watupini, lavu na njala. Si watowela watupini. Sangapa kachola kabaki. Fasa la visi ye chamwandi. Uzaona visankala cha bebe. Beta mani notila. Sangapa kachola kabaki. Fasa la visi ye chamwandi. Uzaona visankala cha bebe. Beta mani notila. Lavu kulibeza kila cha bendala maiwe. Ivi vachikoni viza kuzi ya urilache. Love kuli beza kila cha bendala maiwe. Ivi vachikoni viza kuzi ya urilache.
Never give up. Cool, it's your